Ready, Jane, come here, warm cano. Rabsoni style, Uganda, be ready for Jim. Us. Born to enjoy, ever teva kuzikis. 207 on the keys, one match cool.
Kisawa wafula de kukurumba. Tusaleko walife tukuwe chibimba. Tulete na matano mukurimba. Guno gocha, na chuka tukumba.
Tunyo mewe, ebye ncha biancha. Lelo katuzilie, ebye ncha biancha.
Yo, tunyo mewe.
Let a bottle to connect Paka one scene. I let me bend down, baby, look and see. Let a tiny melanga to lumi about and see. Bound to enjoy ever see when I stress. Let the gems and a story walk over Chakaza, over Kuba music and Jacobi Kuba Sanisa. What a sign you call one mabula de Tolena. Kill a vika et for all the multi charm. Jagalamba Kube, what the lyrically? Chigambo kemikale watamanyi buza yo gadi ya nilale
tunyo mewe
ebye ncha biancha lelo katuzirie ebye ncha biancha
yo tunyo mewe ebye ncha biancha lelo katuzirie
ebye ncha biancha
wama baby wind up your body ebye ncha biancha let's walk upon this day. Natoneza mbadenga ukete Ana suze kuja nyenye kumakude Mama number one DJ Tabula Onazina nyechi watu tachikutula Uwama rape ye wagankulabula Natona gamu manyo gamu wikusabula Kakasa aliwanu yeze kuchakala Na bebe na bwe vikubye chikumba madala Suza golino wate mesa kumudala Sawa ya kazi gizigi ulire bala Unyenya boto champagne glass Metukuwe vikoma let everybody dance Kupata mwaya ewa polisi kesi Anti mwiki manye rabuso ni ever class
Tunyo mewe Ebye ncha biancha Lelo katuzirie Ebye ncha biancha
Yo, tunyo mewe Ebye ncha biancha Lelo katuzirie
Ebye ncha biancha
Tunyo mewe Ebye ncha biancha Lelo katuzirie Ebye ncha biancha
Yo, tunyo mewe Ebye ncha biancha Lelo katuzirie
Ebye ncha biancha
Watuku baby goma tuba zinisa E mzike jakabi tuba kozesa Katuchukuba eva tuba lobesa Lady J you girl tuba sanyisa
Tunye nyabato champagne glass Petuku baby goma let everybody dance Wapata muwa yeye eva polisi case Anti mwichi manjira bozo ni eva fresh
Alale.